Amakhosi esibili isahluko 3 uverse 1 uJehoramu indodana kaHabi waba inkosi kwaIsrayeli eSamariya ngonyaka weshumi neshagalombili kaJoshafati inkosi yakwaJuda wabusa iminyaka eyishumi nambili.
Verse 2 wenza okube emehlweni kaJehova kepha kungenge njenguyise nonina ngokuba wasusa insika kaBhali abayenzile uyise.
Verse 3 nokho wanamathela ezonweni zikaJerobowami indodana kaNebati onisa ngazo Israyeli kasukanga kuzo. Verse 4 uMesha inkosi yakaMowabi owayefuyile kakhulu izimvu wathela enkosini yakwaIsrayeli uboya bamawundlu ayizinkulungwane eziyikhulu nobezinqama eziyizinkulungwane eziyikhulu. Verse 5 kwathi lapho esefile u-Ahabi inkosi yakaMowabi yahlubuka inkosi yakwa-Israyeli. Verse 6 inkosi uJehoramu yaphuma eSamariya ngaleso sikhathi yabala wonke u-Israyeli. Verse 7 yathumela kuJoshafati inkosi yakwaJuda yathi inkosi yakaMowabi ingihlubukile ungahamba nami silwe noMowabi na? Wathi ngiyakwenyuka mina njengawe abantu bami njengabantu bakho amahashi ami njengamahashi akho. Verse 8 wathi futhi siyakwenyuka ngayiphi indlela na? Yathi ngendlela yasehlane lakwa-Idomi. Verse 9 yayisihamba inkosi yakwa-Israyeli nenkosi yakwaJuda nenkosi yakwa-Idomi azungeza indlela yezinsuku ezisikhombisa kwakungekho manzi empi nawezinkomo ezibalandelayo. Verse 10 yayisithi inkosi yakwa-Israyeli maye ngokuba uJehova ubuthile lawo amakhosi amathathu ukwanikela esandleni sakwaMowabi. Verse 11 kepha uJoshafati wathi akakho lapho umprofethi kaJehova ukuba sibuze kuJehova ngaye na? Enye yezinceku zenkosi yakwa-Israyeli yaphendula yathi ukhona u-Elisha indodana kaShafati owathela amanzi ezandleni zika-Eliya. Verse 12 wayesethi uJoshafati izwi kaJehova likuye. Basebehlela kuye inkosi yakwa-Israyeli noJoshafati nenkosi yakwa-Idomi. Verse 13 kepha u-Elisha wathi enkosini yakwa-Israyeli nginamsebenzi muni nawe na? Hamba uye kubaprofethi bakayihlo nabaprofethi bakanyoko. Kepha inkosi yakwa-Israyeli yathi kuye hayi, ngokuba uJehova ubizile lawo makhosi amathathu ukwanikela esandleni sakwaMowabi. Verse 14 wayesethi u-Elisha kuphila kaJehova Sebaoti engimphambi kwakhe uma bengamazisi uJoshafati inkosi yakwaJuda ngempela ngingeze ngakubheka ngingeze ngakubona. Verse 15 kepha manje ngiletheleni umbethu wogubhu. Kwathi umbethu wogubhu esabetha isandla sikaJehova saba kuye. Verse 16 wathi usho kanje uJehova uthi yenza lomfula ube nemigodi ngemigodi. Verse 17 ngokuba uJehova usho kanje uthi aniyukubona umoya aniyukubona imvula kepha lomfula uyakugcwala amanzi niyakuphuza nina nezinkomo zenu nezinye izilwane zenu. Verse 18 lokhu kulula emehlweni kaJehova uyakunikela abakwaMowabi esandleni senu. Verse 19 niyakuchitha yonke imizi ebiyelwayo nayonke imizi ekhethiweyo niyakuwisa yonke imithi emihle nivimbe yonke imthombo yamanzi none zonke iziqephu zomhlaba ngamatshe. Verse 20 kwathi ekuseni ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu pheka kwafika amanzi ngasendleleni yakwa-Idomu izwe lagcwala amanzi. Verse 21 sebezwile bonke abaMowabi ukuthi amakhosi enyukile ukulwa nabo, babuthana bonke abaqale ukubhinqa izikhali kuyaphezulu bema emkhawulweni. Verse 22. Bavuka ekuseni ilanga lakhanya emanzini, abakwaMowabi babona amanzi malungana nabo ebomvu njengegazi. Verse 23. Bathi, lokhu kuyigazi ngempela, amakhosi alwile abulalene enye nenye ngalokho ekuphangeni ke Mowabi.
Verse 24. Sebefike ekamu lika-Israyeli, abakwa-Israyeli basuka bashaya bakwaMowabi baze babaleka ebusweni babo, bangena ezweni labo bechitha abakwaMowabi.
Verse 25. Bachitha imizi naseziqeshini zonke ezinhle zomhlaba, baphonsa kwaba yilona lo itshe lakhe, bazigcwalisa bavimba yonke imthombo yamanzi, bawisa yonke imithe emihle kwaze kwasala amatshe aseKhiri Hareshethi kuphela, kepha abezindwayimane bazungeza balishaya. Verse 26. Yathi ibona inkosi yakwaMowabi ukuthi ukulwa kuyayahlula, yathatha abantu abangamakhulu ayisikhombisa abahosha inkemba ukufohlela enkosini yakwa-Edomu, kepha bahluleka. Verse 27. Yayisithatha izibulo layo ebeliya kubusa esikhundleni sayo, iyanikela ngalo libe umnikelo wokushiswa phezu kogange. Abakwa-Israyeli behlelwa intukuthelo enkulu, basuka kuyo babuyela ezweni lakubo.